dachimsafi.com.
Nachoka.
Abo.
Tia Hera.
Unaganda.
Hey man.
Abo.
Hey man.
Nachoka.
Unaganda.
Hey man.
Nachoka.
Watoto elfu mbili wanapenda pampampa, kama una pampampa watakona Amanda. Watoto elfu mbili wanapenda pampampa, kama una pampampa
nachoka
watakona Amanda.
Nachoka baba,
walisema wahenga kwa Mkapa tuki mtu
hakuna,
tukipigwa kulia geuza na kushoto
washindwe.
Baba zetu walikuwaga kwanza darasani
baongo.
Wahenga mshindwe msilete utani.
Hey man.
Hey. Unaganda.
Hey man.
Hapo.
Hey man.
Unaganda.
Hey man.
Nachoka.
Hey. Hey man.
Hey man.
Hey.
Ngatele. Ah, nimemaliza. Kwa elini.
Pakuango makali kutoka kwa dachimsafi.com.